khetha uJesu uhamba naye akwenzeki abambe kuze bese kupheleni kuba nama seasons la amandla phela khona kuba nama seasons uze ukuthi angisakhoni ungasibona isimile namhlanje asimanga ngoba sikhona kodwa simiswe inkani simiswe yini funa abantu ntambama abanenkani abazothi noma kunjani bathi angisose ke kuye Nikhona msuku ufuna abantu entambama abazothi ha sose Ke kuye angisose Sawubona maki mamkhongelani ukhuluma nawe hayi bo ake sisho kwagcina sithi sothe ngikuye asaba akhiphelelwa amandla Yeah, guys.